Mbibulamu baagala gavumenti okubaako kasenda bulamu gweteekawo ng'agenderera kulaba butya embuto mu mabujji gye ziyinza okukendeezebwamu okwetoola eggwanga lyonna. Bwe butuukidde leero ng'ebibala okuva minisitule biraga nti abawala abatanneetuuka abakola 3% ku buli 10 be bafumbirwa nga tebannaweza myaka 18. Kakati komishona avunaanyizibwa ku bya reproductive health mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Mugahi agamba nti ebitundu 34 bw'obigattako 24 ku 10 ebyabalina embuto nga tebannaatuuka kyongera okuleetawo obweraliikirivu.
Child marriages, 24% teenage pregnancies. You can't, we can't. This would be actually a day of mourning. You cannot get a DDD, demographic dividend, with 34% for you to talk about demographic dividend, yet you have 34% child marriages. Is child marriage criminal? Criminal. So who is in charge of prosecuting? The system, the environment must protect you. There must be a deliberate intention for the system to protect.